Native Music.
Quand demain, mon cœur ne t'a nous attend peu éternel. Quand balle vous partit, quand va sous ma tue, Zapsu, tu couvais nos bitis. Karina Majua, Majua, Kana Kana, Kandazem Majua. Machua, 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 kanda zem machua. Machua, kana kana, kanda zem machua. Machua, machua, machua. She got a pretty face, the way she dance when the beat your feet, alright. Baka wumba mungu si, ayungo vidi bubondo jito si. She a sweet one, no ya chali den sikon. Figa na cholo, no ti wafakon. Bomo si yanzon di sanseko. Karina Majua, Majua, Kana Kana, Kandazem Majua, 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 Kandazem Majua, Majua, Kana Kana, Kandazem Majua, 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 Majua. Fimi baby, she a body di, mulavu ya mozila upadi. Chino kadodi, habadi make me go padin. Uwe ya kweli na tiwali palogo. Mogogo fu alioti mogogo. Moliamba kulalo tine katogo. Mulavu ya mazilo vya miligo. Karina Majua, Majua, Kana Kana, Kandazem Majua. Majua, 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 Kandazem Majua. Majua, Kana Kana, Kandazem Majua. Machua, machua, machua. Quand demain, mon cœur ne t'a nous attend peu éternel. Quand balle vous partit, quand va sous ma tue, Zapsu, tu couvais nos bitis. She got a pretty face, the way she dance, when the beat your feet, alright. Baka wumba mon kusi, ayo mobili kukondo tito si. Fimi baby, she a badidi. Mulavu ya mozila upadi. Abigulo tachi na kadodi. Habadi meki miko padi.
Karina Majua, Majua, Kana Kana, Kandazem Majua.
Machua, 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 Kandazem Majua. Machua, Kana Kana, Kandazem Majua. Machua, machua, machua.